Janji tunabonga juu ya nini? Tunabonga juu ya peace. Tukiwa sure so you peace. Now everything it go peace and full. Usi try ku rest na mika kama kwa opinion poli ku kategoria others, yeah. Uko down kunifikia utekta jilada. Kama si West, I'm a sniper, mini singe kuwa hapa. Kev Mamba, thanks for the love. Fletcher Nen, thanks, thanks for the chance. Post Litos, congratulations, you got Talib. When you are old brothers, but the difference is I'm from another mother. Yeah, kuwa rada, tribalism isi tufanya to fight kama jana. Kijana ya leo ni ya leo, tupa mbali ya jana. Kenya ni mina we, izu zao ni siyasa. Skis a gangster, peace Kwanza, beef after, crimes watcher, uta lose life faster, usipo change chapter, Karada killer lesson master, Kenya's playback 2007, so many died, this dish was full of cries, if I was a Christian I could say, oh Jesus Christ, crimes after crimes, rapping the elder to the young, please God forgive us, bring back the love that we had, Kenya ni jina, inchi ni sisi, amani na ima, ukabila sifiti, so Kenya tuishi bila beef, bila bo.
Nyuma ulipita buwana saizi wako mele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Do kila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo. Nyuma ulipita buwana saizi wako mele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Do kila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo.
Amani na uhuru, wa Kenya ni mandugu. Love itatunusuru tu wachane na kiburi. Kuwa mtu mzuri mwenye uzalendo na upendo. Bendera ufoto pepo. Wa Kenya ni mwelekeo. Black is a color, red is a blood, white is for peace, let's keep peace. Green is a land, mama fought for that. Let's appreciate, celebrate kila day. Pray for the dead, peace ndio spread. Kenya ni umoja, sort kampa moja. Amani tukiomba, kabila liwe moja. Kenya itasonga, sote tuishi vipoa. Amani tusiedoa, makosa chakosoa. Kurudia itakuwa makosa.
Nyuma ulipita buwana saizi wako mbele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Tokila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo. Nyuma ulipita buwana saizi wako mbele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Tokila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo. Nyuma ulipita buwana saizi wako mbele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Tokila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo. Nyuma ulipita buwana saizi wako mbele ya wa Kenya unataka tu oishi na upendo. Tokila ngato duwaro tu oishi na amani. Wadutu wanu wa Kenya wasalendo.
Amani utokana na imani. Sadu kwa na hiyo imani ya kuweka amani. So Kenya tuishi bila beef yani bila pork.